tusabe sala guno kube mwenja ulo wate wali wabafunye mwenu e wape bibi nyonyo okuyiwo msae chisuse kale neboba nisonga mwe kalakasa siye solusoni abazate balieno bakaba abana babwe bateno bazika abala baine bisagera bakuja abandi amakomera kemaka kabwe Afrika ebyobufuzi byefuze omwaka simwe muri covid ajya gaza ariko bugorubuka buli omwafesa abakumbe ddembe bali tyobola obubbi n'enguzi nabyo bifuse ekyonga laba baabikane kabaka abange kubadde kutyomwaka ye mbuuza kubadde kutyomwaka eyo abange kubadde kutyomwaka ye mbuuza kubadde kutyomwaka eyo Gwegadde wamu tusabe sala Hey Afrika, Uganda, Kenya, Tanzania
Tuko moja
Rwanda, Burundi, Sudan, Congo
Karibu, karibuni Tuombe Mungu Afrika, inchi yetu Afrika, tukue pamoja
Abange kubadde kutyo mwaka ye Abange kubadde kutyo mwaka ye Mbuza kubadde kutyo mwaka yo Oh, semeye, semeye Afrika Oh, Mungu semeye, ebyo watonda Afrika Ebyo bufuzi byefuze omwaka Simwe muri covid, ajya gaza ringo bugorubuka Buli omwafesa, abakuuma eddembe bali tyobola Obubbi n'enguzi nabyo bifuuse ekyonga Laba baabikane kabaka Abange kubadde kutyo mwaka ye yeah.